Yeah, hip hop power, say for one, you already know, man. Darden's in the building, antivirus, let's go. Sinani anti, apo misho eka virus. Always on the mission, asaka madolas, day man iris. New style, new hype, new game. Wakimeza ma pain killers, buda mina kill pain. Slow but sure and on point, car sniper. Maraba kuso shitty, but they give na baya ma divers. Yeah, I wanna line swezo, picha takwa isaipa. Sila zima wanipende, na kauni pendi pia diaper. New in the scene, na hit beat, car hit man. Wakidani niko underground, goma zangu zina hit man. Sijui king na wanye nyasaka, Hitler on fire. Kushinda ivory, kuda zangu ni kuchoma picha. Nikona mistari mingi, kushinda zile zama indi. Sona straight to true hip hop, nikani mechoro na muindi. Married to the game, nikona ring, adiko pinky. Wanna die beef, beef, na mjani wako so piggy.
Hey, boss, stop kuni stock, mindo sauce. Bila dona cop, sika cop, bila do. Na rock, bila stones. Try and break your jaws, eka smile ka Mr. Bones. Na kaina bote mbeza bro, kwa mistari mindo starring. Hit bila fame, mina fiatuka kari sasi. Busy kabi, hamna biz, enda jivanji. Na city aji ni masharti kwa ma antics. Hapa no politics, mindo authority. Game kwa udabi, first half, I am the winning team. Beef na diss, bring it on, kaweni lyricist. Mess na mi, kaweni jo, kusiwe PMBG. Ukilose na kufunja ribs, ngoja. Kani moto, take a cold shower. Hamna waba, kwangu nina fresh water. White water, ukitaka lubricator, acha kuteta. Taku pepeta, shinda anita, kiducha kacha. In fact, dona anza na hii battle ya kwanza. You came fast, but uleju, acheni pangana.
In fact, dona anza na hii battle ya kwanza. You came fast, but uleju, acheni pangana.
What I need is moment of silence, cause nadai kwa confused, shinda sauti za sirens. Ama ni wa kidnap, kisha na geoze my maidens. Especially ka ujui, mimba imeza dadens. Ati bonga juu ya kingdom me. Nishawalenga kuliko pembe za triton. Basi fika kwa deacon. Pata umbito wa demon. Misi rasharasha na kamkama weza gorbilo. Ula flask walisema is the best. Walijichocha kutoa angova na crest. Me so wearing less. Natoka east kule mabistu wa in earth. Na kuleta nyefu na fanya food yako illustrate. So ukisaka idomain, already nilikuwa ordained. Fuata kiuta si ocha apa uwezi gain. Na stay so fresh, kushinda ule ameoka mainstream. Red hot kuliko traffic light, hanza kuchange lane. Missy mistake na wa blame, niko apa kuwa shame. Nasaka dog, stucky fame, blame it on the game.